Africa pun bisa ke. Imenifika kwako, inanibidi niseme, nipo nipone pale ulipo baby, nipe location nisoge, nije nikuone. Ikishindikana basi nitume video zako za Snapchat, you know I like that. Nimekumizi sana macho yako taka video calls ata, muda ukipata nitafurahi nikikuona mwanadada. You're my angel, my queen, unachotaka mi sikatai, juni upendo my dear, unaonipa mi sikinai. You're my angel, my queen, unachotaka mi sikatai, juni upendo my dear, unaonipa mi sikinai. Miss you, nakumisi vibaya babe, yeah. I miss you baby, yeah. Nakumisi vibaya babe, utani waka una michaza unikosha, fanya rudi paka unanitasha baby, wepo wako kwangu unanitosha baby. Do you miss me? Yeah. Oh mimi baby, uko missi daily, yeah. Daily, daily, I'm so crazy, yeah. For your love I'm crazy baby, na kumisi daily, yeah. Daily, daily, you're my angel, my queen, unachotaka misi katai, juni upendo my dear, unaonipa misi kinai. You're my angel, my queen, unachotaka misi katai, juni upendo my dear. I miss you, yeah. Nakumisi vibaya, baby.